can't sing, but I'm a be so my can be a can't sing, back I want see. But my be listening, then I go and see, walk to walk. Ungo belela back to back, one time and those are Luliva Lumuno, Puna no tema. On foot, they call on no see.
My can't sing,
what you know, no la.
My can't sing,
the game cool and those are la wa.
My can't sing,
what you know, see, back home.
My can't sing,
on foot, they call on no see.
My can't sing,
what you know, no la.
Nkola bia fayo man Google that. Nkola butiki tiki Snapchat Louis Gucci Defense Snapchat. Zile kabituri dale je jebe jo bas. Chikumba dimu fast class. Olimu mivumba olimu kuyomba nga zewe kulumba. Mbeleza Sheila, mbeleza Juliana. Jagala potebo Spice Diana. Tabula 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 nga bafana. Wamba josh kongo nengome una makona. Ensi makola tuli yako mbona. Omuseki tukona balike yanko. Chansi yango ba, chansi visa tractor. Bienko la vidava, yagala kubita. Matiansa no nyange juchi kunekta. Zenko la antia kone mpako ndivase. Chikutewe chinanza, machasi njia kuta. Machasi njia kuta.
Mofuse kalunozi.
Machasi.
Wacho nonola.
Machasi.
Bebienko la noza la wa.
Machasi.
Wacho nesibako.
Machasi.
Mofuse kalunozi.
Machasi.
Wacho nonola.
Anyaliko, ajemula deko, muozeko, mubakubireko. Fetuliko, oh, mujijo muto kukole vila vika konga tevi kuwa tuwa konzi. Kalumba, ngenumba, balumba, maguja kutumba, maloza nimba, yeah. Njocha yojanga pasi ya dobi, chuma chaka palaga chisingo woji. Uyagala bisoko, kuwa mubunji, misafa yivankole lila kuba bulunji. Bulichi mume iweda
gana gana viyomba kuwa utaba weda.
Misoke mba wa mubuli weda. Mimba na babaya badawa mba unza. Basi niso mugonge nengome bagonzo. Muziki high school jangu webuze. Echi dandali class head boy inzize. Kunyola nyola nga busili wa mesuwa ya
kusala seba iseni ya kati ya gulula.
Kunyola nyola nyola nga katogo kamuchiseni kwe mawaya.
Nozi
majansi
wacho nonola.
Majansi
bebie nkula noza la wa. Wacho nesibako.
Machansi.
Mfuse kalonozi.
Machansi.
Wacho nonola.
Machansi.
Bienkola nobivuma.
Machansi.
Wacho nesibako.
Machansi.
Awa tamani nze mba kubanga machansi. Mbate mabiso majambia makansi. Paka wansi. Bama bilizi nze na kowensi. Walk to walk. Ungo belela back to back. Wanta mando waza luli balumu nofu na notema. Another day my friends come we party. It's another day my friends party party. Ulamu what you say late weta gagaranti. Ule chikumba fuga kupati. Machansa kulinze chikole kokati. Yeah, yeah.
Mfuse kalunozi.
Machansi.
Wacho nonola.
Machansi.
Bebienkula noza la wa.
Machansi.
Wacho nesibako.
Machansi.
Mfuse kalunozi.
Machansi.
Wacho nonola.
Machansi.
Bienkula nobivuma.
Machansi.
Wacho nesibako. Shiba palazzo balondola abasumo.